Man am ma al diplom, man am ma as kom kom. Sama barrek la yore diligay, sama barrek la yore mom la am. Ligay rek yaude mo worde. Dunia.